Kila text iliyotuma nilikausha, tukikutana sitaki hata story, ila bado kunipenda ukuchoka. Oh baby, niliuchana moyo wako kwa ushona, macho ya moyo wako yaliniona mimi tu. Niamini penzi langu utapona, oh majuu, yeah. Hata ulipoleta gift mesi kujali, nikataka uwe side chick kakubali. Nilikutreat kirahisi hata ukiwa mbali mchepuko. Ulipoleta gift mesi kujali, nikataka uwe side chick kakubali. Nilikutreat kirahisi ukiwa mbali mchepuko, yeah. Baby rudia, rudia unipende.
Vamia geti, na kupenda nimeoa tambia benchi. Nyoka jibu fupi vamia nyeti, usinijaze mwenzako mina jambia gesi. Sulisema utawekelea Big D, penzi ukoleze kama mchikiji pendo. Tabia kuchezea Big G, tika Big D ya kukomandi kutitendo. Aa, usilete complain, wendo manzi yangu manze. I swear, usinilete, hizo mkambi wangu manze ipapangi. Mwenzangu anapakuwa na gia tamu, nataka nijue, jue. Zingatia kuwa mwenzako na watoto nimeoa, na nataka nijue.
Baby rudia, rudia unipende. Nakumbuka kumeshi kucha ndo nakumbuka shuka. Upendo wako ulinipenda sikukupa thamani.
I think it was too late. Naona uko jimu na mposti uchoki. I think it was too late. Uko nae out na mashosti.
Hata lipoleta gift mesi kujali, nikataka uwe side chick kakubali. Nilikutreat kirahisi hata ukiwa mbali mchepuko. Ulipoleta gift isi kujali, nikataka uwe sachi ukakubali. Nilikutreat kirahisi ukiwa mbali mchepuko, yeah.